jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
ona heeɗiɓe studio tamani e oɗo sa yo sakiko moɗo Ousmane Dicko haalanta on kabaruji gonɗi ɗo ɗi jooɗi men zone de la presse ilabamako. Ko ɓuuri feccere malinkoɓe anan jeeli alsilama ko laato dina leydi jaɓanaka heeɗi laamu fuu o jaabu heɓa ley ko afro barométre hori ko ɗum ɗo wonde noon le temedere ka fuu capanɗe nayo e taton ɓe ka fuu jaɓanali ngoɗo hakkillo. E wimi Sahel Mali ana wondi e yarde yesso banggal honno hakkeji tomante hoore muɗum kollite yo basio goɗuɗo hannden ɗo saabani golleji jeddugol hono hakkeji tomante. Korka e kaddule ɓornoteɗe le malliɗo wattu ramadan e hewɓe mbayli tan kaddule mumen ɗum woni ɗe ɓornotoɗe heedi bandiraɓe men rewɓe fuu ɓuuri hewde. Yo ɗi gonni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla moɗon ɗo deux studio tomani. Afro barométre andini ñande alande noon jaabuji ɗi heeɓi banggal horugol ɗo alislamaku dari le leydi meɗen ana ɓuuri feccere landaɓe yeeliɓe alislamaku laato dina leydi ka laamu donnata le temedere ka fuu capantatoɗaton ɓe ka fuu yo ɗon tufi kolɗe mumen ɗum ɗo wonde noon le temedere ka fuu capantanayo e taton ɓe ka fuu nardi ɗum noru wotru keɗɗen Ousmane Ñaly Boul fa ɓeydoroɗen faamu.
Ley horngo ngo afro barométre waɗi hollitama wiyeede ley ɓiɓɓe mali temedere fuu capanɗe joyo e joyo kolliti ana jiɗi dina alsilamaku waɗe dina arandewo ley leydi men ndi. Ko ɓadoto feccere ley temedere fuu capanɗe nayo e jeego ana miila sariya ana hani tabede ley mali. Ley notiɓe ngo horngo sukaɓe kañeɓe janngay ɓuri yidde sariya tabe ley mali ɓurɓe duuɓi kañe janguɓe ngalda hen sanne hakkillo. Ley tongande nde won kabaruji gaɗɗi fa himɓe korsini dina alsilamaku laato dina arandewo ley leydi men ndi. Ley hen ana saabi ley temedere fuu capanɗe jeeno e nayo yo alsilamen no kañe du yimɓe ardiɓe dina alsilamaku mali ɓe ana korsina sanne ley wattu cakitiɗo joni o. Ley temedere fuu capanɗe jeɗɗo e jeeno kamɓe ɓuuri jaɓinde. O radio leydi men ndi ley temedere fuu capanɗe joyo e jeego assemblée nationale ley temedere fuu capanɗe nayo e jeeno. Caggal ɗum hewɓe ley temedere fuu capanɗe jeɗɗo e ɗiɗo eɓe horongo waɗa fewtude e muɓɓe kolliti wiide politicien en dina ka nawtorto lamirade. Ley temedere funnoga e noyo kollitiwide alsilame ana mbajo torra waɗe eɓe gana alsilame. Ɓe kolliti du ka sen ley horgo ngo goto ley tatton ana e jaate muɓɓe dina alsilamaku yadata e yagol yesso keɓal e neɗɗaku. Ɓe kollitiwide ley horgo ngo homo fuu ana haɓɓi fa teŋge eko woni hakkillo muɗum dow ɗi kabaruji fay hollitinde dina alsilamaku waɗe dina arandejo ko himɓe ɓuuri horsinde ko ɓuuri sappo ley nayon fuu gana yiɗuɓe ɗum.
E wi hon jotoɓe yogaɓe no ngol suɓagol ana haɓɓodi e wayde faamu kañu e talkaku. Ɓe kolliti gakki muɗum yadata e hakkillo nden noon ana wawi du waddude hono kutteji bonɗi banggal kawral hakkunde yimɓe. Docteur Cheman Koulibaly dunke faamu neɗɗaku sefodike e mumini sende bu keɗɗena Ousmane Ñaly Boul.
Sa daari jaati wiide ko ɓuuri heewde himɓe mali fuu ana jiɗi leydi ndi laato leydi ndi sariya doggata lew mum ɗum nanngata hakkillo sabi himɓe heewɓe paamana e golle muɗum no yarata hono sariyaji dogginirte ndenno ɗum wawa nadde hakkillo himɓe. Himɓe mali ngala hakkillo joni e hakkillo an leydi ndi sariya diina doggata ley mum ana ɓooyi leydi ndi wontiɗallaaji saabi kabaruji kewɗi hono rafi jande talkaku e rafi yirwere ndenno ɗum woni sababuji fa hakkillo himɓe naata e hono ɗum en. Sini himɓe dulluɓe ko heewi talkaku won dow muɓɓe hono ɗum ana wawi warde ley leydi ndenno nden hon haɓantoɓe dina ana mbawi heɓude e ley on nokku ka taƴaral walla hono ɓiɓɓe leydi ndi fa tawi hakkillo muɓɓe ana jiiɗi sariya dogga ley leydi ndi saabi sini ɗum waɗi joni ene wawi wadde fa gondal hakkude himɓe tiiɗa.
Kala ko jiɗɗon famitade poɗe faye dow bembe amen ande Facebook na Twitter oɗo mbawi ɗu noddude numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fa dokkon hakkillaji moɗon. Kabaru hakke tomante dañi ko yaari yesso ley mali yo ɗum woni ko misael andini keña hoore muɗum noon kolliti yo basi goduɗo hannden ɗo faabato nirkugol hakke tomante ley leydi meɗen ndi. Heƴaɓe afrique andini ono rewɓeɓe torraji heeɓi wattutiɗalla gawo ka nden notete suudu dogotoro mawdu ɗu maheteli sahel leydi meɗen. Imaɗe muɗum yo fa kasindine jamaje ɗe keɓane jogola keɗɗenna Abdoulaye Sango mo misael ko haaldi e Isaka yatara.
Mbimite mbene muttinkoɓe min jiiɗa ko wowude hanndi ko e mbino région du nord ɗum no kawo tubuto kidal yaade an sungo en fof mofti men ɓuuri ɓarade mais mene min anndani ɗum abta o basi muttimata o gaɗɗo basi fof ko min jiiɗi hannde joomum nangge joomum haalde joomum holle golle o garɗa wowaɗo leydi amen. Neɗɗo fof bonnuɗo holle bonnita neɗɗo fof woɗuɗo goɗɗo bonɗo holle golle o ga sayi kañum hoore mum sadi sa jukka ɗum jukka ɗum mene ko min jiiɗi minen pula ko wala fugo be biak be men non hore be bodi be wala ko anda boda ber jonne saad no yaari waylto gudde gudde ti andi yib ko heewi ala suri hak le pula ko ala golla golli di andi pula ko alors ko wana pula ko tan yimbe fu won
heñardo ngure ndenagu e cella latingal woni ko malinkobe domtiri fodantobe kananka ko leedi meden di handen do yo o famu jali e le ko samdi di hebi e le jabuji horgol mudungol nan horgol gol dogi e do hakkilo malinkobe fanda wote kany e balle politiki yude jeegon yaade 9 juillet avril yabindu yo yimbe non ujinaji didon temedere e chapane jena e jeddon le bam ko fawarde region ngaji di fu sewana kidal ngoni landabe bakar din biya horeje infosat wonko hadde usman nyali buli keddana mamadou samseku.
Premièrement, il s'agissait d'identifier les facteurs. Cellal andon tan yela bibe leedi malibe yo kala ndartobe be faccintina be sifaji hejo golle djumu anni wadande leedi ndi denno fanda mudu wona fi andude hom hebata ural kayu buru fuf febude kabaruji mbawdi latade sababu sembe kala fedde ndartowo andeno fewiri yalla imadraji wuteji dina pewa
afin que ils puissent mieux préparer leur campagne.
Yimbe hewbe le mali e wattu korka ka baylitan kaddulo bornonto non nanno yo kabaru lolude heedi bandira marewbe yoga wi e dum haani yoga du holliti yo dum wardi yahu non keddana Abou So e momni sendebu fa bedoro dem fam
lewu Ramadan ko sa'a tiddo de julbe fof kadata ko e mabbe weli mabbe be ndento gede kewde tagal hadde hore mun nyamde o do sa'a hay koltu kadi wostama chomchi porretedi ko en tuubaji billoji e takkotodi fof moftama der walisaji ko kimbirdi e chomchi goddi lomti kono kadi on bibbe rewbe jogi be hen tadele sibi wowaka
nous les filles on doit s'habiller correctement
ana hani minen suka be rewbe min gadda needi no mi bornata kadule amme latiki korka kanyi so wana dum dum latoto sababu min tedde mi wadata ijabu kai kam yaltata tawe mi bamay chomurge wattu korka suka be yoka be ana borno kadule pammari na tuba ana hani kai wakati korka be borno kadule lubbi
won rewbe wibe wonde bornade dido chomchi der lewru korka tan ko punti ko wadde hore mun tawa ona on ko wadde hore mun jikku mo jomun ala ma walla needi mu ala e jomun
on est dans le mois de ramadan ou pas
wattu korka min kay mido wada mesuji e perik ngaji kanye tuba mido mila wide hana neddo wailta tagum wona kambar alislama gutan rewbe anankani bornude kadle ko surata be
ndisama pou alisamuse
der lewru korka wostade chomchol wana to rewbe tan dum ini yiye hayto wor si worbe be kadi batti wadde wuteji mawdi
kabaru balon rewbe le afrique non eglu malika waddi hawali hawaka e kodwar sabe hedif kala nanni baduji didi kenyen nenna nyande sapo lewru jeune warondu ngonde mudu ndu de pelle didi pidata bamako kasen kebudo kawfudu yahankan 2018 le leedi gana
Studio Tamani, yo pabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse e fedde leydi Europe.
Sengarte kabaruji region ngaji meden hono keben fam nelabe bureau médiateur an ngonna sigaso nyanda talatar de yo tongande hitande 2017 woni ko be tumbi e jungo gouverneur region o kany e famminde yimbe ton ko woni e le tongande de nenno hono mudundu wadali cercle yamfulila kany e buguli le nyalade garoje de yimbe labzanga il doni labzanga jodindo do runde de ana tampi batta hono rafindiyam wattu mo wularo wodi o nenna e wi mabbe on bebugol mayo go sabani ko do kabaru wadnande be donka nanno nokkuru dufu wala do be bawitu gorade bangal kebandiyam ngadi noddangu fewde lama o kany e wallobe yalla e be keban doku ndiyam hono jande do bande hono halale jama tiida tilima beete kenya segu ana buri du temene jeego sukabe jangobe hawrube de do jande de jande lebbi didi secretary hono dokkal talki seeda fu kanye dadoniral hala do derintinal leedi yo cabinet haro international darani de do jande do di ngoni do kabari di men goni on ke de hedal fande yotra man yo tawdo ko warani.